哎，哎，kwa nini kesho? Cheki huyu ngeusa mekambeza Ana migrate takisaka fame Sezi chill na mafala fake fake Huku east kuma beast be a guest Unruly kama kawayo ni family Die hard ata kama kuna big G Na mado utathani siwa razi Utasema ati ni Illuminati Nowadays tuli wachanga kujali Wokibonga maganji mina sani Bright future corona imetanish Hama studio wako lujo kimangoto Wakirudi shule wako tuma chingri Watadai ati moda na ufala Nikona shada tabedu mejikata Hii time inafatuka erada Jua dirasta ulisho na talanta Bila fame uta make pussy hate Huku east bila Nike long story Welcome uta move bila worry Tunavuka kila boda kuwashika Kuivisha na bado kuwatisha 254 panaleta kichwa Mbogi kubwa tabidi mejificha Nito king kukicho kona shash Kwa hizi nimekam kuwa true Wanashinda wakisema mini supu Wanasema mini so shinda watoka Uo mwaka wanasema nda watoka Wildlife minapenda tuma Nike Inside mina rep number 10 Uwezi decrease ka ukona king pay Cheza doba kai mekubamba Any hit usidhani na jigamba Adi bila fame miu shika mita Mr. Miu speak to my heat truck Nda waran itabidi mwite hitman Miu chill na madem bila panty Ni mashash adi moro na masushi Game mikuba sipendagi wa soro Ni makuki na makeki kuwateka Kuwateka vile nimejibeba Feelings mingi kafande Si ati nini napendezo matiti Mbogi risk inakula mbaka lele Sharp gengi game imeweza This round nimekam kuwacheza Kwa hiyo meza mademu atahema Hizi lines ilipewa mbaka degree Jebu dis ukitry na kumada Kwa isin hatutaki hama mata Shuri amebeba vitu fat fati Izo haga usikini maji maji Je upenda form ya kukata maji Kwa mafala mjue ye ni rasta Na mashada mjue ye uwasha Nite king kukicho kona shash Kwa isi nimekam kwa true Wanashinda wakisema mini suku Wanasema mini so shinda watoka Kuo mwaka wanasema nda watoka Wailai minapenda tuma Nike Inside mina rep number 10 Uwezi decrease ka ukona king pay Daily label manze ni manike Look misafi mbele ya umati Ati babe unadai kuni follow Look misafi mbaka mausiku Tebu chrome katikati ni kufollow Minadai ni kulambe adimoro Itisha juu bado minda lipa O unaswara tebu biga picha Tano nani
It's gonna be lit, it's gonna be popping like 10 music